yande joni wittodi emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Nder ko e kibaruji men ni hande subana ni fuɗɗama kural noon ko hisingo sukaɓe noon ni ñaw ménagite, ñaw ko ɓoylata dan noon ni ɗo nder galluñe may. Nonnon ni dental ni golloɓe leydi Niger ko inditirani CDTN noon ni ɓe bindi talkur mabɓe gam barke julɗe hano go e lewru me noon ni ɓe kokki ministre kawjiɗo e golloɓe gomnati. Yewtere men pindi noon en jahatana zender ɗum ɗo ɓe tawra e rafi ko diyan ko nawtorte noon ni fuɗo nder wuuro wuulogo tokkoɓol nampirtol haala nder kibaruji men. Hande subana ni laaru ni ko waɗama ni ko tuugal noon ni ko waɗango sukaɓe ni tuugal noon ni ko hisa ñaw ɓoylowo daane ko inditira ménagite noon ni fuɗɗama hande subana nder ñamay. To ɗum fuɗɗani nder janguirɗe lokkol gon noon ni nani famaka Oumar Hamma yewtidi e madan Soumana Hadiza hoorejo sigila tuugal gal nani ko o fantini.
Men gari waɗande sukaɓe kure hisindeɓe ñaw ɓoylowo daane. Meɗen ɗon meɗen gaɗanaɓe kure ɗe endan saɗornan gum fuu wala. Demen gaɗaniɓe kure ɗe endan men kokkamɓe karne o endan. Kasen men kalani saroɓe endan to ɓe jaɓu karne o endan majjude. Gam suka fuu waɗana kure hisinde ɗum ñaw ɓoylowo daane sey gaɗa duuɓi tati waɗane gokki kasen. Komen gari classe CI men puɗɗi waɗande kure ɗe endan. Gam fadde amen fuɗɗude janginoɓe endan kalani men, men tokkira classe warde classe. Saroɓe sukaɓe endan ɓe jaɓa sukaɓe mabɓe gaɗani kure ɗe endan gam ñaw ɓoylowo daane no ɗon no wara himɓe joni sanne. Kanjum saabi meɗen poɗo hakkillo saroɓe ɓe jaɓa sukaɓe mabɓe gaɗani kure hisindeɓe ñaw ɓoylowo
daane.
Ɗuɗal no godi ñaw ɓuuri handera noon ni nder leydi Niger. Ñaw noon ko deni ñawtaka no woɗi noon no wawi waddi hano saɗɗarma noon ni to ñawgun sattata. Ka woni ko Salifu Mahamman Lawan lokotorojo gonɗo andal dow fi cellal mo université Abdoumoun Diofo de Niamey nani ko o fantini Habiba Ahmed.
Ñaw ɓuure nder reedu ndu no hunde noon ko nangata ndeera tagaaɗo kujje ko saaboto o na walla du no keewi. Misali jaɗo safareji ko hana loktorojo windani neɗɗo talkuru ordonnance. Misali ndien koƴi iri kiniije witeɗe ibuprofen e ketoprofen. Woɗi jarol taba du fa hande no wawi sabanade ɗum neɗɗo kamɓe jarol kulle kewɗe. Wakkatiji gonɗo rafi nemi lawa ki no sabanoɗo neɗɗo. Woodi so ni neɗɗo no yiɗi hisa ñaw ngudu to fuu acca jarol safareji ko ana loktoroɓe mbindani ɗum neɗɗo. Jomum ya yi'a loktorojo mum woɗi du nemi lawo nder wakkati kanduɗo.
Gam barke ni julɗe ko ittana golloɓe goo e lewru me ni waɗi dental ni hano golloɓe leydi Niger CDTN noon ni ɓe bindi mboytali mabɓe dow talkuru gam hollugo ko ɓe kaja e saɗar magi ɗi ɓe godi noon ni. Ɓe kokki ministre kawjiɗo e fi golloɓe gomnati nani famaka Idrissa Jibrilla kanko woni secrétaire général mo dental gal o fantini jadimin Hassan Nourou Abdraman.
Min bindi talkuru komin kokki gomnati leydi ni. Nder talkuru mum no waɗa hajuji warange e joyi komin bindi. Nder hajuji amin no woji hajuji kiɗɗi komin kalduno e laam bittiɗo o koɓe keɓay yottini e hajuji kesi komin ɓeydi dow kiɗɗi ɗin. No wodi dartinol laabi golle golloɓe gollal gomnati. No woddu dartinol laabi hakkeji ko hani golloɓe ɓeydani. Joɓol jobdi himɓe ko heɓuno saɗɗormaji dow battitol nokkure koɓe gaɗanano. Nder hajuji kesi ɗindu no wodi dartinol laabi ko watta leydi meɗen heƴero dow fi hiite. Leydi ndin fuu heɓa diyam lobban ko yarata. Laabi dartine ko watta wakkatiji golle ko golloɓe gollal gomnati e golloɓe gollal ko hana ko gomnati fuu laato wakkati woto gam wakkatiji ɗin kawta.
Wakkati ko ɓurtaski waɗano noon ni ko golle ummingo hano himɓe gomɓe dow laawol noon ni noga e tati lewru avril noon ni. Ɗum ɗo gam ummingo hano lumoɓe gomɓe dow laawol mangol takkingol e luumo dow noon ni ɗo nder galluñe may. Ɓe jaɓi torkoji ɗuɗɗi noon ni hawtade e kulle gon noon ni to luumoɓe ɓen. Tellotoɓe nani famaka woɓɓe pantini jadimin Abdoulmoumoun Ali Nyalli.
Fondal umma wollu mati
laawol ngol jama'aare jeyɗum wona neɗɗo gooto tan jeyngel. Ndenne joofol maggol no waddanan min nafakka sanne. Nonnon dunde ngol maɓɓama ɗum waddanta min fuu nafa. Seni ɓiɗen keɓa ɓe tefane nokku to ɓe daɗɗata sonnude gineji maɓɓe no ɓuri ɓe ngara maɓɓude laawol ngol.
To fonda dabuyengu
cionnol dow laabi ɗiduɗa gomnati ne wodi gacce nder mum no hani e guettek sogueji kawjotoɓe laabi ɗin fa wooɗa yuuɗo nder région ji leydi ɗi filade fuu nder siile ɗo ni warta so neɗɗo wari filade du dow darande wowta ñiɓi bitiguiyal tile sey dooma fa waɗa sembe jinanda
geegu fati new
hawrinde ni ko wonduɓe andal dow fi yimɓe dilla wonɓe leyɗe e fi baylol bakaji e fi jaki yeeso dow keɓuɗo mbiyen ni hano heɓude ñamduji noonni ko fi leyɗe sahel noon ni kawral golle ɗe ɗum puɗɗama noon ni hannden subana nder université mo maraɗi ɗum ɗo ni sigila noon ko université ji sahel leydi burkina mali sénégal tchad niger sigili nani famaka professeur aboubacar tageni mo burkina faso o fontini jadimin mohammed mamman
la question de migration
do fi dilawam e leydi do godi himbe ko duudi misali der burkina no wada himbe sappo do hemre ko dilli der laddeji ko wad do der sire no han himbe lasibo fawo do sadornam o no wodu do batiton wakatiji sa himbe lasibaki do wululo mo hikka o sadormaji ko dum waddani himbe non dino mayde nayebe hunde non ko beedake sanne hikka sadormaji didu fu batiton wakatiji ko wonno wadda himbe lasibo dara labi ye hani ade ko watta demal e durungol hokke sembe fa nyamdu hejoro himbe salasibama hande ko duudi ko wala ko nyameti kujje non ko tilay no hani himbe daru lasibu domum fawo
himbe wuro alitni tawango der region mo agades ni ko sakiti don ni hano ibe gi'a ɗuɗirka wulo wulo noon ni ko woni no suuli himbe wuro gon nani famaka gongu mohammad dantani yewtidi e ɓiɓɓe wuroɓe gon
harko data fi guleki ko no wada do enda arlit joni be diyan chonnanta neddo ba diyal lasoji di seni ko faido meden godi pompoji amman di nafaime wulo wulo duudi sanne
zahi ya yawa
80 illu hitande duubi ujune e kemi jeenay e cappande jeenay e joyi wadino wulo wulo amma wulo wulo hikka o irimu yi aka bade wor
zahi kwanaki
wulo wulo wonga no wada balde de sanjetti rendo alla amma beero de wari der maggo dun tarram bandu fa ummina na dun na walla go jonka sai elen Allah wadda en ko yirdan tam
kam soki al'amar
wallahi har ku darta wulo wulo o endan menen tawrabe tension meden torro sanne wayr kam minana ir wulo wulo o endan du wadan dubi nay yaade ju diyan du wala do enda arlit ko yirna on ni joni woni hiti kuran no wodi
da sauki
komiti sawara ni ku dottibe fedde cede ya woni be kawri hakkunde mabbe ni tobe goni ibe kolla njote mobe godi ko rafi hano leydi burkina faso mali niger ko be burti der wi'en fedde den nonni dum halani kan hala wakkati ko ganno hawrinde mabbe to en wuro abidjan nonni leydi cote d'ivoire tobe goni be poda hakkiloji mabbe na be gatta daane e mabbe nonni be garta be gollida de leydi tati nonni ko watta be gollida do fondito lobbol nonni do dum wontirno dem fuɗɗama ni noga e joyi lewru avril duɓe ɗiɗi e nogay e nayyi noon ni fijo ko mbiyen ni gollidol basira noon ni ko inditira scrable noon ni ko batu laawol jettaɓere noon ni ɗum ɗo ni ko waɗa ko leyɗe afrique noon ni timmi kenga leydi cote d'ivoire ton wuro boaké noon ni leydi niger heɓi bar jaari ɗiɗami noon ni ko jandi mbiyen ni kireri noon ni nani famaka hoorejo dentel gal ɓangguere leydi niger mansour adamu o fotini jadimin salamatu kadiri
Scrabble fijo mun ni no waɗire laabi kewɗi no wodi laawol gol indira classique hano laawol abadol no waɗude fijo go enden no wodi laawol indiragol élite no wodi mbiyetegol blige e gol wi'ete pair to himɓe ɗiɗo kawrata waɗude fedde mum fijiɗa kam ɓuura hiɗede kandu suɓa keɓɗo nokkure arandere nden no ɓi leydi kuduwar noon dem ɗiɗaɓo o enden ɓi leydi sénégal tataɓo on ɓi leydi niger Abdourahmane Moussa indirteɗo hamani le kitandon laawol indirtegol pergol pelle cote d'ivoire ɗiɗi keɓi nokkure arandere nden e ɗiɗaɓere nden nokkure tataɓere nden ɓiɓɓe leydi niger ɗiɗo Abdourahmane Moussa e Abdourazak Mahamman kan en keɓi nokkure tataɓere nden dow tammaji sappo e ɗiɗi gattaɗe leydi niger tammaji jamdi boɗere ɗiɗi heɗi
kollol bawal ni waɗama noon ni ko hollugo ñoñuɗo dow fi jimi noon ni ko inditira zakaran damagara dun do ni sigila non hakkune han ummatore be region mozen der non dun woni arande ko ir sigila o wada der leydi bi en damagaran non dun ni fijo mo jaman non jimowo Ali Umaru andirado Ali Achibili o holla ko o sigila no sigila mo juddo ni fama ko hokki jadi min Ali Keita
to shi da wannan kombala da muka shiru
tawtar dudumen cigili do endan da magaran ga wallirde bannirabe ame minirabe ame wombe no gima gammen dari himbe hewbe no gidi yimude amma neddo de no yima no wodi laabi di hani tokkude ga wobbe de gimi sani acca gimi dibe gaddi endan der salulaji mabbe kanjun sabe men gadi sigila o enda gandun annabe der duniyaru sai men bi neddo mabbe fu hoce video gimol mudum watta der reseaux sociaux den gada mudum o wadana men capture de cre o hollame himbe ceewbe video yo makko semen dar der mabbe men koca himbe sappo kambe pay wadudi tewteer chaktindu enda neddo mabbe fu say nata der suudu dudu wadata gimidi enda wattane gimul nadu joomu yimana hore mudum gammen pama de be tawra nyanyal der majjum de joomun tawra ka nyanyal der majjum du semen ballira dum ko watta heba nyanyal der majjum
da sam ka samdi fu
yewtere min pindinol ni hande na halatana dow fi sadarma ko rafidiyan ni ko tawade leydi zender fudo der wakkati wulo ulo o dum fuuri ano sattugo non ni gollaalo wadi jettire wittine ni kawral wadama ko battu joda kalen hakkune sukabe lokkol universite ji non ni e bibbe wuroobe dume waddi hanu dalila chadali de non ni nani fama ka Ali Keita e Rahilatu Sumana kawri gaddi
Région Zender oni no tawda erafu mun kebondi alloba jartedan hana hande woni ko fuddi yerno docteur Abdou Himadu mo université Zender jo andal do filandi alloba jartedan faminiri
sadornam dien jartedan himbe hubere Zender Rafi Sembe fado dien chekantaraje de ende ko wonno sabu dudirka himbe hubere de endandu no limte der ko woni no wadda dien jartedan a endan wala no hejora wonji tagol bakaje sador majumdu gari beedi he majjum tobataake sanne zender fodde den rafi tobo godu waddi ko pade dien gonade no joge de endan gala no kewa nokkuje gom de endari diele mudum du boda gan sinader biyetedo nitrate on kan tawte der majje dundu ko nyawna bandu no OMS haliri eterde miligram chapande joy hana tawede der litre dien jartedan fu damagaram moniyo nokkuje gom der litre dielem litre goto buran miligram uji keme jene ko tawte der mu
ba ko nonda labi no don koje yeru no faminiri fa handem
saki ko selli perspective
der ko wadda musala rafke jeron diyan da endan ni hebo no limte tittinkinaku ardibe leydi be endan debe jabi gollude labi hebude diyan da endan fodo e wadde himbe hubere de endan nawtoru der sobirde zender de endan no wori nokkuje de pade diyam mu en no godi sembe no bodidu misali nokkuje departement tanu eta keita fodo de diyam nokkuje de endan waddude der hubere zender de endan ko wado non denne kebol mosala on enden tiida
gallude zender de nokkuje to ndiyam moƴinte nimbe ujunaji keme njoyo tambauta hokkude ndiyam
nokkuje tati gogo mashaya arunguza e ganaram pade diyam en godano joge humtude hajuji himbe hubere zender de enda eterde diyam metre cube ujunaji laso e didi e ko deki kan wonano joge tawidu diyam dan heje humtude haju himbe hubere zender de enda no metre cube ujunaji chapande tati e didi non dun sabidu kono hani non pade diyam gon gollowe joge himbe naf
ginanda ni bibbe wuro region zender no munyan e o torra fadde labi goddi hojede gam hebande o sadornda mosola
do min darnato habaruji men e fulfulde sey jebte don habaruji ko hausankore ko Moutari Mahamman yottinto mo kirtento jamhiri
Nyande fu kettine sigilaji studio Kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e WhatsApp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joy en
to on jeggutin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude compa ko wadder jeddire
aso joy alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joy lasara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yaadu leydi Niger.